do Passa Music. Mano,
olha, mano. Mano, olha, mano. Olha, mano. African lady, Ana Pepe. Nimeridhika nawe and I promise just to be there. Mapenzi unayonipa mipira na emea. Nikupake mafuta ya nazi ama nivea. I love the way you look on me daddy. Usiponiita nitaka kama. Umeniweza ya ni badi badi. Bila penzi lako menitakoma. Mchezaji wangu namba tenga mafenki tandani. Tukiwa gandani mashampeni. Mashampeni we have fun. Cause you're my everything. Parara, parara, parara. You're my everything. Parara, parara, parara. Cause you're my everything. Parara. Usije ukautia doa. Mweza koisha eka imani. Baby wendo wangu wando. Nikitoka minatoka na wewe. Na yule na mpenda ni wewe. Ukiondoka utafanya ni lewe. Yule na mpenda ni wewe. Yani baby iko cute kama marima. Napigia salute cause ni atarima. Ukinacha na jishoot kweli kweli ma. I'm in love with you, mama. Mchezaji wangu namba tenga. Mafenki tandani. Tukiwa gandani mashampeni. Mashampeni we have fun. Cause you're my everything. Parara, parara, parara. You're my everything. Parara, parara.